ate olugendo lwange yadenga lwetaaga mwesala abonone bisera mbagambo bulamu bugwa mungazala tusomesa bakanula bajingiwaza ebigambo byaffe bijungululwa tuyozika mukira bwereere manyi bagasubira mu jembe katonda twalanze kuba nkimanyi bulimu ebyange katono katono kankalye kalimu omukisa mwabebe
tendeleza mukama katonda wange atonyeze nkuba alabirira mama n'owana wange nateekako endiba nsoma nateekako ebyoya tasempewo kale mazima muzira nnyo mukama katonda wange atonyeze nkuba alabirira mama n'owana wange nateekako endiba nsoma nateekako ebyoya tasempewo kale mazima muzira nnyo mukama katonda wange.
Wano mchakale mudigide
Kumsi
Weka tusawe mujereke Nae manyanti Wetanga ye sala mungulu Emya misomono kuchuka nawe Jangweno jari Wamukwano munji Tasosola mulanji Wamukwano Webale, webale
Solamulan.